Hezekiah 25 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi verse 2. Ndodana yomuntu bhekisa ubuso bakho kwabaka Amoni uprofethe ngabo. Verse 3. Uthi kubantwana baka Amoni zwanini izwi lenkosi uJehova. Isho kanje inkosi uJehova ithi ngokuba wathi ashila ngendlu yami engcwele lapho yangcoliswa nangezo lapho lachithwa nangendlu kwaJuda lapho beya ekuthunjweni. Verse 4. Beya ngalokho ngiyakukunikela kwabasempumalanga ube yifa labo, bamisa amakamu abo phakathi kwakho, babeke amakhaya abo kuwe, badle isithelo sakho, baphuze ubisi lwakho. Verse 5. Ngiyakwenza iRaba libe yindawo yokuhlala amakamela, abantwana baka-Amoni babe yindawo yokubuthisa kwezimvu. Nazi ukuthi nginguJehova. Verse 6. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi ngokuba ushaye ihlombe wadubhuza ngezinyawo wathokozela izwe lakwa-Israyeli ngawonke amafundululu akho emphefumulweni. Verse 7. Bheka, ngalokho ngiyakwelulela isandla sami kuwe, ngikunikele ukuba ube impango yezizwe, ngikunqume kubantu, ngikuchithe emazweni, ngikuqothule wazi ukuthi nguJehova. Verse 8. Isho kanje inkosi uJehova ithi, ngenxa yokuba uMowabi neSeyiri besho ukuthi bheka indlu kaJuda njengazo zonke izizwe. Verse 9. Bheka ngalokho ngiyakuvula umthambeka kaMowabi angabe saba nemizi kusukela emizini yasemkhawuleni ubukhosi bezwe iBhethi-Sherimoti neBhali-Mehoni neKiriyatayimi. Verse 10. Kunika abasempumalanga nabantwana baka-Amoni ube yifa labo ukuze abantwana baka-Amoni bangabe besakhunjulwa phakathi kwezizwe. Verse 11. Ngenze kwahlulela kuMowabi bazi ukuthi nginguJehova. Verse 12. Isho kanje inkosi uJehova ithi ngenxa kuba i-Edomi ephathe indlu yakwaJuda ngokuphinisela, wacunula nokucunula waziphinisela kubo. Verse 13. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi ngiyakwelulela isandla sami ku-Edomi, nginqume kuyabantu nezilwane, ngimenze ize kusukela eThemani bawa ngenkemba kuze kube seDedani. Verse 14. Ngiyakubeka impindiselo yami phezu kuka-Edomi ngesandla sabantu bami u-Israyeli, benze kwa-Edomi njengentukuthelo yami nokufutheka kwami, bazi impindiselo yami, isho inkosi uJehova. Verse 15. Isho kanje inkosi uJehova ithi ngenxa kuba amaFilisti enze impindiselo ephindisele nokuphindisela ngamafundululo emphefumulo ukuchitha ngobutha obungapheliyo. Verse 16. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngiyakwelulela isandla sami kumaFilisti, nginquma amaKereti, ngichithe insali yasogwini lolwandle. Verse 17. Ngiyakwenza impindiselo enkulu kubo ngezijeziso ezifuthayo, bazi ukuthi nginguJehova lapho ngibeka impindiselo yami kubo.